ngo tanga imtan vanda vamsen bangana wanu kule kula wase wafundana songele skati bengirelene songele skati bengirelene pasa kuzoba khona tanga imtan vanda vamsen bangana wanu kule kula wase wafundana songele skati bengirelene songele skati bengirelene pasa kuzoba khona tanga imtan vanda vamsen kulini wanu kule kula wase wafundana songele skati bengirelene songele skati bengirelene. Angamtshelile ndaba uzothi ngiyakuzona mithi kanti nguwo ongahloniphi mntanami sikuphi isidingo sale nto yenzekayo. Ubaba wakho angamtshelile ndaba uzothi ngiyakuzona mithi kanti nguwo ongahloniphi mntanami yithi sasilele manje layikhaya uzovusa abantu ebusuku uthi abavuma ingoma kodwa uwemsulutshwana iyayiliyafusa lezinsuku. Yithi sasilele lamzini kababa wakho uzovusa abantu ebusuku uthi abavuma ingoma
Let's go.